studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidbe jamnyalli e modon bismillah modon herade kabaruji di studio tamani jogani ommi usman nyaal bulu wonnon do e mamadi keita woni en to boggi jande to onno leydi adnaare fuu mali yambinan altinere nde ñalowma adna keeƴanaaɗo nantingol kabaruji le nde yambere capanɗe tato ɓerde sisli cuɓaaɗo kabaruji yo fi forba noon ngenndi dinoo gurule cercle kora ana woni e uddugol illa yontere ƴaɓɓene nde ɓe yimɓe joom en kaɓɓoɗe palleke laawi genndi ndi hadde huunde fuu nadde e yaltude hollitingol salogol dabareji kesi diidi tagol leydi meɗen ndi ana jokkini markallali région Ségo yimɓe muɗum palleke beeta ko o naatirde e yaltirde genndi ndi fuu le o wattu goto to ngurmaraaru sto yimɓe muɗum ana darta genndi ndi waɗe e région yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi bisimilla moɗon dans le studio Tamani. Mali yembini hande ne ñalom adna keejanaado nantingol kabaruji yo fi forba du wonno Sicily nde yambere capande tata berde fewde o ñaloma yewtere e yontere pawinde do yoppitere nantingol kabaruji fuddi altinere nde fabidore te fam keden Umar Waygal
le odo ñaloma kambe humniibe yimbeela yottinobe kabaruji li leedi ndi be kali hono tiidallaaji ko yottinobe kabaruji jogi ñaloma hande o kani imadaraaji ko hani wadede le ko warta ko kanko banjo gudante o yihita 2020-2021 yottinoɓe kabaruji li leydi ndi keɓitiɗallaji mawɗi wakkati fo nangudeɓe fiideɓe kañe aybindeɓe fa yettoyo uddoydeɓe dow ko watta dow sariya o memi dow journaliste majjuɗo ilitian 2016 fa hannde wala fof ko mata e kabaru muɗum caggal muɗum journaliste en ɗiɗon woɓɓe kase majjuɓɓe Hammadou Niali Buuli kañe Moussa Dikko suutanoɓe le wuddu leydi ndi fa hannde andaka fo noɓe laati oɗo laamiɗo maison de la presse o waɗi noddango fewde e laamu hakkundejo tinno waɗado hen immadaraji fa faame yalla hono ɗiɗo golleji gaɗiri caggal muɗum wino jottinoɓe kabaruji ɓe gori ñalawma hande immadaraji mawɗi ene hani waɗede fa wayltira waɗe le golleji mabɓe o tiliido o memi hono golleji jottinoɓe kabaruji ɓe worri leleydi meɗen ndi ndeɗo yontere ɓe jokkititto ɗum ñalawma hande fa yettole jeɗɗi lewru me haalaji ɗi fu jowoto yimɓe ne jottinoɓe kabaruji ɓe gori leleydi ndi
nantinoɓe kabaruji gaɗoɓe ko domirale golle muɓɓen o e gollirinde e saria kañe e neydi e neɗɗako ɗum woni ko yeli hoorejo men zone de la presse Bamako Bandiou Goudanté ana mila teddingol ɗi anniyaji mbawa wadde sini nantinoɓe kabaruji ana keddi leytiɗallaji nenno omo darta e laam o fiya dabareji nenno yalla no Fabiro Diawde yettinoɓe kabaruji yalla ana gollira dow jeyal koye muɓɓen no weddiɗuɓen e dow barkantako golle keɗen ko Bandiou Goudanté hoore jo men zone de la presse wi Adama Amadou Haydar du facciran Mamadou Samaseko
malheureusement nous constatons
une métatagari vidé bupi yogaji na gundi hewde didi yiddugol sariaji ni dullaka feysede bangal neddi e nedda ko hakuni dabareji di so hunjande hore sariaji foruji e alhali wakajuno sabi soni di do sariaji di hitam hore ile alhaliji wakajuni di dum lato sababu bangi goto ternare hunjangol hore yupitere kabaruji bangi goto dum lam kobe hani wadde fidi dabareji bawdi latari sababu gollirde ndokobe kawaruji na beeda labude sabi ndoko kabaru bili do sanne e wobbe bangal jawdi waafu hinade golle mudum no yidir
presse soumise n'est pas une presse
sakirabe di kabaru fo andon ba he wuli do bembe ande de do hella amen facebook kanya konta twitter gube njogiɗe kaɓɓoɗe ana uddi gendi dina oguro illa aljumare ƴaɓɓene nde e wi yimɓe tan hunde fuu wawa nadde wawa yaltude ko sabbi mbini ɗum ɓe collectivité yo saabi guɓe jaddinkoɓe ɗe yimɓe muɗum kedde kele gendi ndi caggal ko memodiri e soldasi e mali e wi kanankoɓe gendi ndi ɓe yimɓe joom en kaɓɓoɗe kayfi yimɓe gendi ndi gollidinde e soldasi en ɓe kamɓe maggal pat e gomɓe le gendi ndi wala ka fuu koɓe gaɗi tafu ɗon koɓe collectivité ka joɗa haalaji ana gondi e waɗede e wi mbotonaɗo ton goto yalla eɓe keɓa ɓe jalta e juuɗe ka kanko mbiɗo pat inde makko haale keɗɗe ko wi arkia toure do facciram Hamadou Samaseko
jamare nde ne wawi jatin arde golle guese ka yo yiltogollo le guure ɗe woni ko ɓe mawata wadde caɗele o yo batte kawral ana hakkude jamare nde kañƴi kamɓe jo en kaɓorde ɓe ka leyɗi ɗo wattuji ɗi jo en kaɓorde ɓe holtiwide dugule en jogaɓe na dawrida e yimɓe larmiɓe ndenno ɓe holtiwide ɗum wala ele tarkol kawral ngal sinoji jogaji hono fulɓe mbawa dum nadde ele gendi dinanguru haɓitiɓe larmiɓe jamare nde wonani ga en yalla ɓeɗo na mbawa hinnaade yawra maɓɓe kala ko woodi ley nokku o e yimɓe larmi ɓe no anndani min ngaɗi ñalawma keñen fof e ley jongol hoore dabaru jeela kawral no heewte fa hannde.
Markal wi ana sali e dabere heere didi tagol leydi meɗen ndi gendindi e segu ana wara kilometre capanɗe tati e joyi ana yiɗi waɗe cercle yimɓe mayri jalti beta ko o nono hollitinde metti muɓen ɓe paleke laawi natirde gendi ndi kañe e baleke du mobilaji nadde e mayri kede ko keƴal amen gonɗo to segu to Mamed Cisse heɓini en o yew omo hawrino ɗum beta ko to faccitan Oumar Waygale Mamadou Sama Seku
majjotoɓe capanɗe capanɗe kañi en jalti e ngallure markala nde beete hannde ɓe taccoye pongaji ɗiɗi gonɗi toon ɗi ɗum woni pon boɗejo mum noddirta pon bleni kañi pon mawɗo anndaɗo nokku noddirteɗo markala ɓe puɗɗi toon majjere nde ila wakkati jetti yamde ndemmal ngal paɗi engrais fa cakaɓe toon juppi gaz ji ɗi ɓe noddirta gaz lacrymogène yimɓele hewɓe dow barmili hen ɗum e tawede fof ɓe mbiɗoɓe gonnoɗo tan ɓe goni keɓɓe mo kanko noddirteɗo Mamadou Coulibaly yo goto e majji ɓe komo sifi dow hen
majireji ɗi jogitoto fa wattu goɗɗo hannde kay yo tan fuɗɗoɗe imadraji ɗi ndenno min jogitoto fa wattu soɓe gaari hannde min wiide yinaji amen ɗi humcinama hoore ra ɗum kay ɗo min goni ɗen lantinani kulle ɗe fof maggal paɗe ɓe gaari beeta ko ɓe mbeɗi gazuji lacrymogène dow majjotoɓe lokaɓe barmi jaati
ɓeɗo majjotoɓe kolli metti mabɓe hono lamor leydi ndi feccirannoɓe kollitiɗi tan 2018 ama markala lattono cercle keɗɗen kanko noddirteɗo Ousmane Sidi Traoré yo conseil communal le oɗo nokku o jangguido gonɗo foftere du
saabuji ɗiɗo majireji ɗi dullaga hakkeji amen min immani hakkeji amen hakkika yalla markala no laato cercle ka min gattana ka killo min jeebama kawrtal waɗama e région sigu ɗo kawra e dow muɗum woni sigu laato district markala laato cercle
ɓeɗo suka fande ɓe gondi e nangguɗɗati gonɗi toon ɗi ɓe mbiɓe joppititado so ni himmeji mabɓe ɗi kontenaka hoore le majjundu jande heɓa e wadde toon ñalawma hande o jande l'école ɗum woni ko Mamed Cisse heɓini si jottamani markala
fanɗi fo yimɓe temere jeegon woni majiɓe beete altinere nde to gurma radusto o nokku gonɗo le région Tumbutu ɓemɓe du ɓe kollitiwiɗe ɓe cali heɗintigol lamoɗɗe leydi meɗen ndi ɓe darta du gurma radus waɗe e région ɓe majotoɓe kollitiwiɗe ƴiwile commune ngaji jeenayi cercle o cuuɗi docteur mawɗi ɗum wonno centre hospitalier universitaire ɗi Bamako e kati gomɓe e murtere golle illa yontere ƴaɓɓene nde puɗɗiti kasen altinere nde nde hani wadde balɗe sappo nde murtere balɗe joyi jokkina fa aljumare jeɗɗi lewru men ndu fayi so tawa golle won seeɗa e wi murtuɓe golle ɓe ñawɓe kañ e sikiraɓe muɓɓen kay kolliti anna bemba ana gaɗa du noddago fewde e laamiɓe leydi meɗen hannden ɓe darano fa o tiɗal heɓene jogal keɗe ko ɓe lanodirimɓe yogaɓe mabɓe dow faccitan Mouhamadou Sama Sew
e nder kam wattude ñande aljumare yoni ko kulentide jogaji watta lelidi men de sowona ɗum ana tiiɗi sanne multere wona fewi dabare jooɗo haalaji mbawi dawriti ellaji ɗi soni goto foof holliti waɗa multere golle hono mbawaten gollude leydi ndi eɓe hay fa ardiɓe ɓe tawene kamɓe jaatugoni caɗele ɗe kita jeeyami iwde fa toon warde ga enne hultaɗa garta kasen saabi multere golle wona fo hunde yaafude kulle ɗe foof no wawa domude sowona ñaw joɗum cillol ɗiɗowol nde wara ga enne yalla ittude platre koyɗe am ka fande heɓa lawol batte mutere golle mais innam gaari ga enne ɗum jeehi tafudno sur docteur quartier Mali ɓeɗo holti min warde gaɓre tule ka komi jotti ga enne ɓe dardi min hotude saabi mutere golle ne woodi mi anda fo saabuji mutere nde sikki waɗa kay ñewɗo jogimi
ley wattu wulare nde cuuɗi l'école kewɗi baylitino gollirata yiwde bangge nano maayo ngo warde bangge ñamoɗo Bamakoɗo jande nde fuɗɗan 7h30 beete yaade 13h ni le cuuɗi l'école yogaji nenno e wi horeɓe ɗi cuuɗi l'école ngol waylitingol wala fuu ko bonnata e jande nde ɓe mbi ɗum ana wawi jaati faɓe ƴaɓɓo wattu kanɗo ɗum wonno er ngaji nogay e jeegon fa ɓiɗure ɗen fammo keɗɗen ko Mouhamadou Ba Bakunta heɓini o yettaga le cuuɗi l'école yogaji dow faccitan Oumar Waygal e Mamadou Sama Seku
école privé Baba Bacili Bako Djikoroni Asi kañe groupe scolaire Mamadou Konaté den noddirtende quartier des fleuves fuu ɓe mbayliti hono heeƴo jandeji mabɓe ɗin gori caggal ko wulare nde naati ɓe mbi koni fana muɗum faɓe ƴellonoɓe kani haybre sukaɓe no wulare nde worri le leydi ndi ɓe mbi iɗum e sariyaji konayiri banggal jande l'école du keɗɗemo kanko Abdourahmane Diallo kanko laami groupe scolaire Mamadou Konaté komo sifi dow hen
mi fuɗɗan jannde 7:30 mi jippoto 13h ñannde aljumare mi jippoto wattu 12:30 wattuji foftere yo ɗiɗi 9h45 et 11h15 ndenno so ɗum fof o runtinama ɗum woni leruji nogay e jeɗɗi
ɗiɗo ɗati jaltinaɗi ñalawma hande o sukaɓe mbiyan belti do hen sanne sabde ɗum faabotoɓe noɓe kani ɓamirde lesongaji mabɓe
min kayi no yiɗi ɗum ɗum mo enen kam sanne saabi wulare ne woodi wakkati joni o sato min keɗeto galle wadde ƴewtade janndeji amen ɗi e gollude min gaɗan exercice min dursan ɗum ƴewta kala ko janggimi fodde am hinade golle goɗɗo le galle
mettiteɗen wiide heƴƴuji ɗi ɓamama ila le puɗɗore hitande nde kamɓe laamiɓe ɗiɗo cuuɗi école ɓe mbifa ɓeelonoɓe kani timmirde heƴƴo golleji ɗiɗo e hitande nde timmata
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Alan idi lewru me hitande 2021 suudu dogodoro humini ndu cialla leedi meden di holiti wide himbe sappo e jenno wobbe woni be nyaw wonangi kasen nayo woni ciube nenno kambe nyaw wonangi be holitam wiade do nawi sanne himbe chapande nayo e jaddon wonni nenno be kolliti wide santan nabe nenno di nyawuji be himbe be nyaw wonangi holitam wiade ana jiwa le region ngaji kulli korokany e segu yottaade ngallure bamo ko de ko nali leedi meden di warde hande ne himbe ujunaaji sappo e taton e temere jeno e sappo e joyo woni be nyaw on nangi santanaabe ujunaji jetton temere jeddo e chapande taton e taton iwbe temede nayon e hemere bambara e jenon
Ministère kubeje e haggitere gelle e gollirde mawnde leydi mendi kumaninde kabaruji talki lam e hebugol talki sukabe ngadani on o théâtre fa wajo en e do hollitingol maybe mu wana servicing kobe na jobetebe tan wi ana dum haaje me en fuf
amudo ara andani mi hebi batake khalifa jagotodo o iwi hen
gonga mi hawri e wondibe makko ana ja kollitoyde o heddi taaki dum kabaru bondejo o neddo lobbo sanne
ko sabi ada hollitay maade mo khalifa wana servicing wana jobetede lewru o handi e pension tam
dum wi'ana ka servicing kobe na jobetebe lewru tam hollitoyde maade mudum yo haajume en fu yimbe hewbe andana dum ka hollitoyde maade mum na wondibe mudum ana abo rende kureji mudu hertanade bangal don guuji na bangal pension na assurance ana rene endu e sinobe kina mbaylito indeme ada andina so neddo hollita e maydo mudum ana faabo wujjobe wujjude maydo
amudo ada andani kulle dede mi joti ma fasanne mi hollita o kabaru wondibe an fuf
kokken kabaru o sanne andenna tan derewul mayde yo haaju meden en fu
ngol kongol tabiti do faaba muya paesis program faabotoɗo gollirde me kumaninde kabaruji talki laamu fa wawa renude Union Européenne iti jawdi projet o
tati lewru me fu yo nyaloma adna kejanaado yuppitere nantingol kabaruji do modon studio tamani denno haali handan do darti kabaruji pawi do nantinobe kabaruji do bembe ande do mali do be holitambe do wala ka fusari yabamaado do modon do nantinobe kabaruji do bembe ande de e wi honjotobe hewbe sabe mudon tidallaji kiwdi ngatta watta do den fa kambe nantino kabaruji do do den nokuje no kinjata hore kabaruji kici fa be dure den fam keden Mamadou Sama Seko. So on nani nantingul kabaruji do bembe ande dum woni bembe ande do radioji